guhamagara nyirawo umubaze yagira na cyumba kibona twagenda muzaye mushyiraho kwesha cyane ntabwo agaye gutuma gisinzira
urabona ndumva twareba undi muntu dukoresha kuri iriya diyo ya Ndereye na Antoinette kugira ngo bibe byatworohera bari mu muntu ugeraho byoroshye uriya mugore we tumuhaye ndakeka ashobora no guhita agenda ntagaruka akaba yakwishyura gahunda kamera zabo ubundi twari twatumye niyo mpamvu ntabwo atari mu bigo twagombye gukora muri uyu mupango wa Ndereye na Antoinette kujya mushishoza cyane muri iyi minsi hari amapfari ejo nari kugenda cyane ugasanga Ndereye ntabwo ari kubifata neza ubuntu wakoresha gisimba bitagira icyo bitanga
twamukoresha ariko ubu yakora gute bamukoresha gute
ngo hari igihe bayisazeyehari amadivayisazi ifiteho amafoto n'iki n'amavideo bari gukoresha abana ibintu by'amaporonografi twakozemo akareba ukuntu abikora kugeza sinzi icyo niba bari warigeze bibona ariko uzaza kuri ofisi andi bwohereze
ni nyiro sande
divayisazi dufite ziriho ibintu by'amaporonografi bakoresha abana nibyo twazihereza gisimba akareba ukuntu yabigeza mu makompiyuta yabo
ndazije byakunda twazimuha nubwo tumaze kuzimuha
tubimuhaye abo tukabigezayo twareba uko dukoresha aba bana bacu bo muri rimbo bagakora na FBI none ikaba yazajya kubasha kuba ari abantu ikaba ibasangana ku buryo byakorwa ku buryo bw'ibanga nk'uko dusanzwe dukora neza n'operation kuko hariya kiba ari icyaha gikomeye cyane iyo bari gufatanya
umupango waba umeze neza ariko nta kumafaranga tukabisohora se nko muri media
ya tugomba kubikinga muri rushyashya igasohora inkuru ibisobanura neza ikanikaho n'ariya mafoto ugomba kumwishyura kuba neza cyane nawe ari abahungu bacu bo muri rushyashya mbere y'uko babisohoka ukabireba kuko ya minsi hari ibyo twagiye dushyiraho ugasanga nyuma bibaye ngombwa ko tubisiba kubera ibintu byo kudakurikirana cyane ngira ngo urabizi ko bakomanda bamwe na bamwe bagiye baza no kwisobanura
byakunda ariko urabona ko bariya bantu bafite netiwaka ndende urabona harimo n'abasesa bagina na muganga nzi ko muganga abasesa bagina buriya byamworoheje ugomba kubageraho
ntabwo bikomeye cyane biriya bimaze gusohoka hanze twabimediyatije muri rushyashya twakoresha apurikasiyoni zacu tukabisharinga muri kompiyuta zabo ntabwo byari ibintu bigoye cyane dufite ko urabizi ko hanze naho dufite abana baticaye nabo baba bakora n'abainformatisiye bacu nta kibazo kirimo
ndabibona ubwo twakoresha ya apurikasiyoni yacu kuzajya kwa sesa bagina na muganga nta urabuzwe
umuzajya gukora ikosa ngira ngo urabizi mu kwezi gushize uko byagenze
ya ndabyibuka ndabyibuka buriya uriya mwana nawe yatubereye umwana gito ariko ni
ukuvuga ngo uzajya kubona yuko mbere yuko bisohoka muri rushyashya ko hariho urabona ariya mafoto uriya muhungu wacu yuko uwo muntu ryadufatiye andere na karindwi bari kujya gusambana hariya akabikinga shopu nuko uvuga ngo ntihazagire ikintu kiza kujya gusohoka bitanyuze muri ofisi yawe ngo ukore apurovumenti yacyo bikaba bidutse neza
cyane ya ndabibona ubwo twazana reba ukuntu duhuza ari abakerarugendo
biriya bizadufasha cyane bariya bavoka bacu bazareba biriya bihuha bya Antoinette yagiye atanga kuri bariya abanyamerika biriya bihuha bazahita bareba uko babica amazi kuko ntabwo bibiriki nawe azabasigaranye foke ugiye gutegura neza ibintu byose bikajya ku murongo
gusa Antoinette kuriya kredibiriti tugomba kubimutesha twerekana cyane cyane n'utuntu urabona cyane ukuntu bataye inyuma mu ntambara bakigendera tukamuta aho ngaho kandi yari afite ubushobozi bwo kumujyana urabona bashyize isi rusange ari na seri bari kwica abantu babisobanurira hamwe n'abayobozi bo hejuru bashakaga guhindura ku mukanda imbabazi kugira ngo mbese bagiye kwiyicira zape mbese yarababaye
ya ntazi kutakigomba kuba muri iyi dosiye ugomba kumeza ngashobora kuba ikintu cyose kimeze neza
kandi se
kandi
nanjye
kugira ngo ufate guidance ibintu byose bigendeye ku murongo
yesi sa buriya gisimba ntabwo ashobora kubyanga aramutse abyanga twakora iki twagenda dute
ntabwo yakorera rero akosa hari za rekodi ze ntoki zifite na za marayo ze zo z'inkangaha ni ibintu nawe ntiyati nawe turatuzi nawe asomyeho nawe ntitwagusiga amahoro uretse ko wowe ntabwo agakunda kukubora cyane sintekereza ko wowe azateza ikibazo
ya ntabwo azatugora rwose ntabwo ashobora kutugora kuko ziriya ripoti twafashe ziriya ndaye zo za hano i Kigali urumva umuntu ashobora kubimukangisha tukabishyira hanze gatoya akabibonaho umuntu agahabuka n'umugore we uburyo bimugezaho kikaba ikibazo ariko nanone ndabona hari indi
ntazi n'ubundi n'inzitizi cyane hari indi timu iri gukurikirana ingendo za bariya bantu ku buryo bidakunze neza ubwo bicuru rwaho bikora kwa kundi bisanzwe bigenda ni ukubera ubuvure ikibazo ngo hari indi timu afande nayo yabishyizemo imbaraga nyinshi cyane
ariko ndabona hari imbere mu twazakenera kwifashisha urabona uriya mugore umukandagano ndakeka nawe umuntu wacu turamufatiye urebye turamufatiye kuko hari ibintu byinshi nawe dufite turamutse dukoze uburyo iki twakerekana ko urupfu rwa muzungu rwari umugabo we bandi twabuze bafite kumwe inshuti
uriya babuze ngo yagize
ndakeka urabona dushoboye nawe guprova ko ari twe twabikoze twamurangije abona ko byoroshye abona ko nawe nta bintu byo kudushimisha byazamo kuri icyo twamutegeka cyose yagikora
uyu mikino nta
ubwo urabona
iyo byanze
dufashe kubikora kandi tumaze kubikora tonete amaze gutakaza ibiriti nta kintu azongera kuvuga ngo gihabwe agaciro tuzi neza ko ari nawe wagendaga zite mu biro abazungu bazira kesi zose ariko urabona kuri we nta mukuru wa tonete uriho mu bigi ugomba kwerekana nawe twari ko mukwiye gukora ikintu werekana ntabwo twerekana uretse ibyagezo afitanye n'uriya mupadiri uriya uri ruharwa tugomba kwerekana none ukuntu ajya ajya
abonariya
mu bufaransa yesi yesi urabona biriya ukuntu ajya ajya gutambara mu bufaransa n'uriya mugabo w'igihe konfiyanse we n'indi
turavuga venusi
ya venusi turabona venusi ndagitwa
nabyo ni kwa kubiriki ngamo bitagira icyo bitanga kabiri niko nyibukije ya mpuruza ya feri igisimba yatubwiye babeshye bari abazungu mu taxi meni ngo yaramuviyoye bari muri Kenya bakamukuramo amafaranga menshi cyane ari abantu nabo ni n'amabandi kare ya feri tugomba kuyirangiza kuko
urabona nyine uriya mukuru we wagiye kubeshya ngo mu taxi meni ngo yaramuviyoye ubwo yashakaga amafaranga
wagira ngo bari uko bakagira amapadiri byose muza abayikoma bacu baje
kuyerekeranya
babimenye
ubwo gutyo rero urabona niriya dogiye muri RM iriya yabazoresa bagina tuzaba tumaze kubashyira hasi kabisa kubera ko presiyo y'abanyamerika izaba iba ariho ubwo niho tuzashyira hanze iriya dogiye ya mugimba rero
abakina haracyarimo ikibazo kumugeraho ntabwo byoroshye cyane ariko hari uburyo bwinshi dushobora gukoresha rugira na bene wabo bakaba bamugezaho ariko rusesa abagina baracyatuguye cyane bamushyizeho amatimu ageze muri atatu bacyagira
urabona n'iriya dosiye mu gihe mba antoinette wari twari bamuvanye dakari amujyana i Burayi urabona tugahita tumushyiraho bakongera tukamushyiraho kesi ya trafikingi y'abantu
yabonye inyungu nawe icyo yabonye
bagukoreye ari imeze nawe yaguruka ikosa niyo mpamvu twigeze tugomba kwitonda nkagira ikosa ari ibyo dukora
oya ejobundi baragutsinze gutwara karatunaniye izo vitamini zose baraduha amafaranga yose ashofa byose abasore nawe turi kubakoresha n'ibibazo
ya
umugambi rero w'ubwicanyi abega ibyo barimo bategura baca umugani ngo ubu babonwa n'uhagaze ngayo nguko ko niko bategura kwica abantu. Urumva ko bashyize abantu muri safe house batinda kujya kubenturuje bagasanga barabishe. Aba bantu baranywa amaraso nk'abanywa amazi, ariko urumva yuko nyine igisiga cy'urwarorero kimena inda. Urumva yuko fayinari bishyize hanze, barasebye ubwabo bishyize hanze. Ngaho nibakomeze bice abantu, bashyireho abantu amakesi turebe ko hari icyo bizabamarira. Nibura tugize ibyiringiro n'icyizere yuko Rusesa bagenda adakorana na Kadomo ndetse na Majoro Karisi Sankara, kubera ko amakuru dukesha ikinyamakuru cya Rugari cyarenze, nibura aya ni amakuru ari credible, afatika, asobanutse. Aho twimvira amajwi ya Demai na Ntuza na Dani Munyuza, urumva ko bashaka kuzajya basharinga bafite software application bashobora gukoresha bagahakinga telefone yawe, bagahakinga laptop yawe cyangwa mashini yawe ukorera kuri interneti, barangiza bagasharinga za pornography bakazishyira muri mashini yawe, noneho RIB urwego rw'ubugenzacyaha rwa polisi ngo rugakora na FBI bakaza kureba mu mashini yawe babisanga, murumva ko baba bagufatanye igihanga, nyamara ari ibintu byakozwe ku rwego rw'ikoranabuhanga. But we can advise you yuko mwakoresha Kaspersky antivirus yitwa Kaspersky ya interneti, kuko ifite virtual private network VPN ipreventing ibi byose kuburyo udashobora kubigeraho. Igihe cyose ugiye ku accessinga interneti ugomba kuenablinga, wama kuenablinga ntibagire ikintu bashobora kuba bakora, cyane cyane ufite laptop yawe imeze neza ukaba ufite VPN virtual private network ishobora kugufasha. Ubundi ushobora no gukorera muri Mozilla. Mozilla browser ya Mozilla igira ibyo bita private windows ugakoreramo, wamara gukoreramo hanyuma uri safe, nta nubwo bashobora kuhakinga ngo bazapfe babonye history of browsing. It's a matter of to know how to use the internet, uburyo bwo gukoresha internet. Imigambi yabo ariko urabona ko ishyizwe ahagaragara, ihise ijya ahagaragara, byumvikana neza rero yuko ibyo bari bagambiriye gukora, kugirira nabi ba Antoinette, kugirira nabi muganga, kugirira nabi Rusesabagina kugira ngo bateze FBI babateshe agaciro. Already information already ubu ngubu yamaze kugera muri Amerika muri FBI, urabona yuko iki ni ikinyoma cyumvikana kandi gifatika. Amerika nimara kukimenya n'ikindi gihe ntabwo bazongera gutanga ibinyoma ngo bikunde, kuko bimaze kumvikana yuko basharinga some cyber crimes bakabisharinga kuri computer y'umuntu kandi umuntu nta ruhare yabigizemo. Bakoresha ibyo bita remote access internet baciye muri application yabo. Reka twiringire yuko ibyo tubabwira mu byumva kandi mukwiye kwirinda. Gukoresha internet ni ukuyikoresha ufite ibyo bita VPN virtual private network, kugira ngo ipreventing abantu bashobora kuaccessinga mashini yawe bakaba bagushyiraho ibyaha nk'ibyo ngibyo. Kandi urumva ko nta muntu n'umwe batakoresha, urumva ko barakoresha kashi nyinshi uburyo bwose bushoboka kugira ngo bashe kugera ku muntu bashaka kugeraho. Reka tubaseze rero, tubifurize weekend nziza, Pasova nziza, ariyo Pasika, icyumweru cyiza. Mwari kumwe n'umuhanzi Mugisha Lineshe mu gihugu cy'Uburundi ku murwa mukuru Shushani. Bye.